kan sirba gosa raapiin beekamu Nipsey Hussle yookaan Ermias Asgadom magaalaa Los Angeles keessa kaleessa konkolaataa keessatu jiru namoota eenyummaan isaanii yeroof hin baramneen dhukaasatti dhukaafameen rasaasa ja'aan lubbuunsaa darbee jira. Gabaasa kan Daani'eel Arraagaawutu gamasii nu erge namu.
Ajjeefamuu wallisaa raappii beekamaa fi hidda dhalata Ertiraa ta'e Nipsey Hussle yookaan immoo Ermias Asgadom ka beeksise poolisiin Los Angeles namoota ajjeecha kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. Nipsey Hussle yookaan Ermias Asgadom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalaa addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka Drake Bing Show fi Rick Rocks faa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. Umriisaa waggaa 33 ka kaleessa ajjeesame Nipsey Hussle hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannootti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. Ajjeefamuu Nipsey Hussle ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroof hin himamii lama rasaasaan dhawamanii ka wallaansa fayyaarra jiran ta'uu poolisiin beeksisee jira. Nipsey Hussle kabaatii dabre magaalaa Los Angeles keessatti geggeessamee ture badhaasa giraamii ka muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. Waggoota 22 kan Nipsey beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo Kibroom Tasfaa Georgis Nipseyin biyyasaaf aadaasaa ka jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ጦር ሶስት ጦር ያረጋ አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮ ዱማቲፍ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወጂን ቱሪ ወጂን ተኝ ባያ ሰውኔ ቱሪ አማካ ሃራቲ ቢየሳደቄ ቢየሳላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱር አቄ ቱሪ አመገሩ ነገኝ ኢትዮጵያ ከሰት ኤርትራ ከሰት ቡየት ባዬ ዋን ገመዴፍ አመስ ዴቤ ዴሜ ቢየሳላሉ አባዬ አከፈዲ ቀቡ ነትሜ ቱሬ ጀረ ክብሮ ንፍሲ አሰል አዋሰ ሳገርጋሩ ማንኔም በርኖ ታፋ ኢጃሬ ገርጋር ሰከኑፍ አከፈዲ ቀቡ ዱበታ ቱሬ ጀቹዳን ሪያንሳኩን ሂሜጅራ